be Mopsy. Busy nigga. Busy rule nigga, of course nina tesa. I'm that nigga that gana saka posa. Mami wacha siasa, let's keep to the party. Tag Adelisa.
Mini mjaluo, naitwa Kesa.
Shit, nilidhani ni Kesha. Anyway, situfungwa ukurasa. Mami step on the flow, tingisha rasa. Umeni jazz, sikuwa makosa. Utingi kavyo, nitakugusa. So tafadhali, ni perusa. On 1 to 10, at 9 umeni tesa. Shit, nisa tisa. Other plans in a crib, Mombasa. When you drop by, ulizia busy road. Na uwa, na mada, na tesa kimedusa. Ha,
tunatesa, jituna pesa. Punguza pressure, kadris juu ya meza. Leo tutakesha, leo tutashisha. We got the cash, zikide tutakopesha. So we gonna start it, we gonna party. We make it right, cause today we gonna rock it. Ukona shati, chini ni kaki. Never mind, uko on the right track. Beba kamanzi, kape makali. Ziki nice, weka peleke nyumbani. We never mind it, you got to find it. Kuwa mpole, maze kuwa kind. Okay, una msoto, kam ni na mkopo. We ni katoto, wezi choma foto. Cheki, jukuna joto, twende vi kushoto. Hakuna moto, uko mwisho kwa shosho.
I'm going in, it's your boy busy. When you try to holla, I've been a little busy. Yeah, living my life on VIP cozy. Leo kumekauka, siya unishauri. Zero cheese, where you at Albi? A pick, take a pick, personaje. Double tap, cause it run this shit. How we do it, hashtag, tunatesa.
1, 2, ndo jizeni mengiza. Rap 2, ndo wase watasikiza. I don't do, vitu za kubatisha. Cheki zile tattoo, zina kakututisha. Nikute base, nikona full pizza. We rest on face, kazi tukushikisha. I never chase, cause misi rudisha. Niko on the right place, yani siko kwa giza.
Mamazi wamefika, so ipati itashika. Naona Vanessa, shit, ameketi kwenye meza. Anajua ni kukesha, jua makali, chisha na pizza. Tukimaliza kedani itaingiza, mpaka nguare mazo itaisha.
Kumeshika, tutumefika, wametatiza. Take it.